buuninta badoo badda iyo bandhiga iyo buuraha oo heeso baaqaba idin haray dalal ma jiclaalay baalin lama amaanay baaritaanka ugu qodobada
I'm not afraid of the dark. Sana.